Saburadii 194. Markay reer binu Israa'iil Masar ka soo baxeen oo ay reerkii Yaquub dad afqalaad ka soo baxeen ayaa Yahuudaa noqday meeshiisa quduuska ah Israa'iilna noqday meeshu u talinayay. Badii way aragtay wayna carartay. Wabi Urdunna dib baa loo celiyay. Buurihii waxay u boodboodeen sidii wanan, kurihiina sidii barar. Baddoy, bal maxaa kugu dhacay oo aad u cararaysaa? Wabi Urdunow, maxaa dib ugu noqonaysaa? Buurahow, bal maxaad ugu boodboodaysaan sida wanan? Kuraha yaryarow, bal maxaad ugu boodboodaysaan sida barar? Dhulkow, ku gariir Sayidka hortiisa, Ilaaha reer Yacquub hortiisa ku gariir, kaas oo dhagaxii u beddelay bali biyo ah oo dhagax madowgiina u beddelay il biyo ah.